sunny.
Eliakis Music.
Baby, look at me. Would I be the number one girl? So you bring me the memory. Season to season, yeah. Waki kantan biki deri jetwari. Gatu chari uri. Baby, you comfort me. You bring me fantasy, yeah. Nimepata kumbu kumbu ya wewe na mimi. Kucheza na bari. Kila siku na usiku, hey, hey. Kila kitu kiangu kiako. Kila kitu kiangu kiako. Kila kitu kiangu baby kiako. Kila kitu kiangu kiako. Remember you and sweet memories of you and when you are close to me. Go sura kumpinange. Hey yeah. I'm falling in love. Falling in love again. I'm falling in love. I'm falling in love, love again. Kunuwe uwa mawa ya mawa. Kupamba kitanda kiako. Usiku wa leo. Usiku wa leo. Kila kitu kiangu kiako. Kila kitu kiangu in bed when you wake up, baby when you got no makeup. Ulabika bulu nyota de kumba. Usinga nava wana vinda baku what's up. My family a friend know you. My family a friend know you. Me know say me think about you. Me know say me think about you. Sembelo funo kukomo wazabu. Kubaku sanyu sayenze tombamu. Siringa magaiba mukono gamu. Kila kitu kiangu
Music.